Msikilizaji, wakati huu ambapo dunia inapambana na ugonjwa wa corona, maisha yamebadilika na hali ya maisha imezidi kuwa ngumu mno. Jambo hili limesababisha wengi kupatwa na msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kiakili. Wakati huu tutakuletea mahojiano haya maalum na wataalamu wa kisaikolojia ili kukusaidia wewe kudhibiti msongo wa mawazo na kuimarisha afya kiakili. Mahojiano haya yameletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.
Naam, karibu kwenye mahojiano yetu ya leo, ambapo leo hii tutaenda kuangazia swala ambalo linajulikana kama trauma ama stigma and trauma in relation to COVID-19, na maana kwamba tunaangazia unyanyapaa na kiwewe ambacho huwa kinasababishwa na vitu tofauti, hususan wakati huu wa msimu wa corona. Tunaye mgeni ambaye yuko studio muda huu hapa. Kwanza karibu mjengoni.
Asante.
Tueleze majina yako na sema ambao unatokea ama sema ambao unafanya kazi.
Kwa majina mimi naitwa Mika Langat. Nafanya kazi na shirika la Kenya Institute of Professional Counseling. Ni shule ambayo inafunza psychologists ama psychological counselors. Ilo ndilo lengo letu kubwa, na pia tumejihusisha katika hiyo ufananuzi ama mtahalo ama conversations ambazo zinafanya watu wajue kwamba mental health ni muhimu. Mm-hmm. Na ilo limekuwa furaha yetu kubwa sana.
Okay. Nataka tuanzie hapo kwa stigma, sababu unyanyapaa ni kitu ambacho huanga kinashuhudiwa sana, sio wakati wa COVID pekee. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinga vinasababisha unyanyapaa. Tulianzia magonjwa ya ukimwi kitambo kidogo, lakini right now tukiangazia corona, kumekuwa na unyanyapaa sana. Kwanza, unyanyapaa waga unaweza ukamsababishia madhara gani mtu ambaye ameweza ku face that stigmatization ama wao unyanyapaa?
Ni mzuri sana. In fact, nashukuru kwamba tunaweza kuzungumzia kuhusu unyanyapaa, kwa sababu njia kubwa tutakuwa tunaona, njia kubwa ya kupigana na unyanyapaa ni kuongelelea. Mm-hmm. So vile umesema kwamba kitambo wakati ukimwi iliingia Kenya, kulikuwa na unyanyapaa mkubwa sana. Mm-hmm. Watu ukisikia mtu ametajwa anahusika ama anaonekana mkonde, sana ni watu walikuwa wakonde
kweli, watu walikuwa na mkonde, mtu kwa kuangalia anaanza kuogopa. Salamu hamna, anakaa mbali na wewe, uhusiano unakatika. Yani
uhusiano unakatika. Na sana ukipata labda hata ni huyo ukonde, haimaanishi kwamba mtu alikuwa na ukimwi. Mm-hmm. Kwa hivyo umeuliza kwamba unyanyapaa unasababisha nini ndani ya mtu. Nataka niseme kwa kimombo tu, inasababisha what is called inflated self-worth.
Nadhani kwamba utueleza kiundani tukuelewa.
Sense of self-worth ni kumaanisha kwamba hiyo self-esteem ya mtu inatitimia.
Kuna ujasiri fulani ambao unaupoteza.
Unaupoteza yani. Ujasiri au una confidence, na hiyo sio mzuri. Okay, ba hiki kipindi cha corona, kuna haina mingi sana ya mambo matukio ambayo yameanza kutokea, ambayo watu wanaanza kukua na stigma ama unyanyapaa nayo. Mm-hmm. Kwa mfano watu wakienda quarantine, mtu akisingisiwa tu kidogo kwamba uko na COVID-19 ama
corona.
Mm-hmm. Watu walikuwa wanaanza kuwa na unyanyapaa mkubwa sana.
Watu wanaanza kutenga.
Tuliona watu wa ushago. Wakianza kusema kwamba watu wa Nairobi ni watu wa corona. In fact, kweli, watu walikuwa wanatupigia simu tukiwaambia tunakucha nyumbani ushago.
Nakwambia ngoja kwanza.
Na ngojeni kwanza mtuletee corona. Hata hii stigma ama unyanyapaa imekuwa ikisukumwa na watu wa familia. In as much as ama hata ikawa wako na nia ya kusaidia, mikono sawa zimefungwa. Kwa sababu tumeona kwamba picha ambazo zilikuwa
zinaonyeshwa kwenye mitandao
kuhusu corona ilikuwa inatisha mno.
Bwana Mika, hapa tunazungumzia kiwewe, yani trauma na stigma, pia unyanyapaa, lakini nataka tuanzie mwanzo. Tueleze nini ambacho huwa kinasababisha trauma ama kiwewe?
Na asante sana. Trauma ama kiwewe inasababishwa na aina mingi sana. Kwa mfano, watu wengi sana walichui kwamba wanapata trauma ama kiwewe kwa sababu ya witness act of violence. Kwa mfano, watu wengine wanaomba wana watch movies. movies ambazo ziko na violence mm-hmm. bi inakusababishia what is called vicarious trauma mm-hmm. trauma ambayo unashuhudia
vitu
unashuhudia vitu ambazo ni violent mm-hmm. pia natural disasters mm-hmm. natural disasters ni kama landmines
mm-hmm. landslides
yeah. landslides mm-hmm. watu walikuwa wengi sana mm-hmm. kwa sababu ya vitu kama hizo natural disasters mm-hmm. bia terrorism kama vile huko
Gariza
yeah mm-hmm. hiyo ilikuwa ni trauma by the way na pia kwa hali ya kawaida rape mtu kunajisiwa yes hiyo inakuwa trauma ambayo mtu asipopata msaada mm-hmm. Atakuwa na hiyo trauma itamsumbua sana kwa hali ya maisha yake ya kawaida mm-hmm. Pia hata kupoteza your loved one in a very very bad way mm-hmm. unajua kuna ile kupoteza mtu tu hali ya kawaida mm-hmm. lakini kuna ile kupoteza mtu
kwa ajali
ile mbaya ambayo umeshuhudia mm-hmm. itakupatia trauma mm-hmm. ama mtu kukufa instantly ndio mm-hmm. mwaacho kwamba mtu kukufa
hakuwa mgonjwa hakuwa na dalili zote alafu inatokea pa
trauma mm-hmm. yeah nakosa inasababisha trauma pia mm-hmm. na pia ugonjwa safia unacho kuna zile ugonjwa safia
ambao yeah, ugonjwa sugu kabisa
ugonjwa sugu mm-hmm. pia inasababisha stress
unakuandama alafu mwisho wa siku unajikuta mm-hmm. inasababisha stress na kuja na kuwa trauma mwisho wa siku
naam
okay mm-hmm. tukija hapa kwenye unyanyapaa stigma nini ambacho kinasababisha watu kunyanyapaa wenzao?
Oh, yep. Stigma tumesema ni ile hali ya watu kuwatenga
watu
ama kuwasema kwa njia ambayo
si nzuri.
Si nzuri. Another one is lack of awareness. Ile mm-hmm. kutochua tu kabisa aswa. Mm-hmm. You are not even aware kwamba you are mentally ill, mm-hmm. right? Mm-hmm. Kwa hivyo utakuwa una unyanyapaa wengine.
Kidogo tutamatishe hapa kwenye unyanyapaa. Mm-hmm. Wakati corona kwanza ilikuwa inaanza, sababu ni ugonjwa mpya kidunia nzima, si ugonjwa ambao ulikuwa umewahi kushuhudiwa. Mm-hmm. Kulikuwa na stigmatization kiasi kwamba hata ukienda hospitali, kuna hospitali zingine madaktari walikuwa naogopa hata kusogelea, wanakuzungumzia ukiwa mita kadhaa kwa mbali kabisa. Wengine walikuwa naambiwa kwamba hata kukupata maelezo inakuwa ni vigumu. Kakamega tulisikia kwamba kuna madaktari ambao kabisa walitoroka hospitalini baada ya mtu kuja na dalili ambazo ilisemekana kwamba ni za corona.
Ilionekana kama corona. Yeah, ni kweli kwamba stigma ama unyanyapaa inaduru kila mtu haipagui mm-hmm. kwa mfano utapata kwamba hata kama wewe ni frontline officer unafanya kazi kama daktari pia wewe uko na zile hisia sana sana watu wana associate ama wanahusisha hisia na unyanyapaa kwa mfano kama ni kitu inaonekana ni kitu haitakikani ama it's against the social norm what
stigma kama stigma inaweza kusababisha trauma tueleze trauma ni nini
hata kabla tuchaenda tuangalie trauma mm-hmm. nataka niseme kuna stigma kuna stigma hata sio kwa wale watu ambao wamepata corona peke yao mm-hmm. hata kuna stigma pia inasababishwa inaendelezwa mm-hmm. na hata watu ambao wanafaa kuwa wanapigana nayo
okay yeah?
Tutaangalia zaidi but tuangalie trauma mm-hmm. trauma ama tumesema ni kiwewe inayo city mm-hmm. ni memories mm-hmm. Ni memories ambazo sina PF they are very overwhelming memories mm-hmm. ambazo sina PF differently from mm-hmm. other memories mm-hmm. nataka uniambie msikilizaji wangu unaweza kufikiria ama kukumbuka some memories ambazo ulikuwa nayo kwa maisha mm-hmm. ambazo zinakuletea furaha mm-hmm. kwa mfano unaweza kukumbuka
siku yako ya harusi
siku yako ya harusi mm-hmm. hizo memories zinakuletea furaha mm-hmm. hila kuna kuna kumbukumbu fulani mm-hmm. ambazo ukikumbuka mm-hmm. inakuletea kiwewe mm-hmm. kuna mifano kwa mfano nilikuwa na client mm-hmm. ambaye alikuwa na harusi mm-hmm. acha nikueleze ile mm-hmm. alikuwa na harusi kisha unachia honeymoon mm-hmm. wakati ya honeymoon and then unakuwa unatarajiwa kufanya nini unatarajiwa kuenda na bwana wako yeah. to the honeymoon mm-hmm. and then the woman her body refused to yield to sexual intimacy mm-hmm. eh mm-hmm. kidogo in fact wakati huo wakati katika ile hali mm-hmm. pipi akaanza ku scream wakati aliona bwana wake mm-hmm. anajua unaweza kurelate hiyo picture. Mm-hmm. Aka scream kwa hoteli.
Wako wawili.
Akatoka. Alafu watu wakakuja kuangalia kuuliza nini mbaya. Mm-hmm. Msichana aka scream akasema sijui but anataka kunirape.
Okay.
Yes. So after 5 counseling sessions, ikajulikana kwamba huyu msichana alikuwa na outrageous history of sexual abuse.
Okay.
Kwamba alikuwa abused akiwa msichana mdogo.
So kumbukumbu zikawa zimebaki kwa akili yake.
Zikawa zimebaki kwa akili yake mpaka akiona mtu naked.
Mm-hmm. Anakumbuka tu matukio hayo.
Sasa katika kipindi hiki cha corona tumeona kwamba pia watu wana associate memories mbaya ambazo tuliona because of corona, vile corona ililetwa. Kwa mfano watoto wetu, sana sana nataka nizingatie watoto sana. Kwa sababu watoto wala ambao waliona sile picha sa mwili ambazo zilikuwa zinatupwa kwa makaburi kule Italy. Watoto wale ambao waliona sile picha wanaona wanaanza kuperceive kifo in a very worrisome way. Yani
wanakuwa na wasiwasi na hofu kubwa sana.
Inaanza kuwapatia hofu kubwa sana. Watoto hao wamekuwa traumatized. Na sana sana tutakuwa tunaangalia pia jinsi ambavyo tunaweza kusaidia watoto kwa sababu hizo trauma tusipowapatia chance ya kusolve itawaaffect vibaya sana. Itawaaffect vibaya. Kwa hivyo pia watu ambao wameenda quarantine wako na ile picha kama walikuwa quarantine kwa shule. Wakitoka kule watakuwa na picha mbaya ya shule. Acha shule kwa kawaida ni mzuri, lakini wana associate hizo memories na corona.
Okay.
Kwa hivyo wataanza kuchukia shule. Au ni wazazi in future watakuwa mtoto anasema I mean watakuwa hata wana support nini?
Hiyo shule
kwa mfano kama walikuwa quarantine in a certain school.
Naam.
Mtoto wake akiitwa kule shule atakuwa anamwambia pana badilisha because they have this negative attitude ambayo imesababishwa na hizo memories. Kwa hivyo trauma it makes people behave stupid. Kwa mfano mtu anakuwa hyperactive. Utapata kwamba kwa mfano mtu mwenye alikuwa amenyongwa, unajua si kunyongwa, I don't know what you call marking, if you have ever been marked,
ukabwa
unapotembea kwa njia, sana sana utakuwa unakumbuka ukiona mtu mwenye anafanana na yule mtu alikumark,
ama alikufanya hicho kitendo,
unakuwa na kiwewe, unaona, ambayo
una uoga fulani, unamuogopa,
ambayo hiyo uoga I make sense, unaona.
Okay.
Yeah, sana sana utakuwa unaona unapita hiyo ukiona mtu kama huyo ama kama hiyo exact place, unakuwa na trauma ya hiyo place yenye ulinyongwa,
picha inarudi.
Okay. So hizo picha sina affect. Kwa hivyo trauma inachikita hivyo. Kwamba ni memories ambazo tunakuwa nazo mbaya. Na kwa kipindi iki cha corona tunaona kwamba memories mbaya ni kwamba isile picha ambazo tunasiona, ambazo watu wanaipaint, picha ya corona inakaa kitu kimbaya sana.
Okay. Nadhani kwamba tuchukue mapumziko mafupi kidogo, alafu tukija ama tukirejea tutakuwa tunamalizia majadiliano ama mdahalo wetu wa muda huu hapa. Mahojiano haya yanaletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation. Naam, karibu tuendelee na mahojiano yetu ambapo nilikwambia kwamba tunaye mtaalam ambaye anajulikana kama Mika Langat kutoka Kenya Institute of Professional Counseling ambaye anaelezea masuala ambayo yanahusiana na unyanyapaa pamoja na kiwewe ama ukipenda kwa kimombo uweze ukasema trauma, na vile vile tuweze tukasema kwamba stigma. Bana, tulikuwa pale kwenye trauma ama kiwewe. Usiona wakati wa corona mtu ambaye amejikuta kwa hali ya kwamba alitest positive ama alipatikana na corona katika maisha ambayo aliishi akaja labda kupona baadaye, maisha kama yanabadilika vile, jinsi gani watu wanamuona kwenye jamii na jinsi gani watu wanamchukulia kwenye jamii, unadhani kwamba hichi kitu anaweza kaishi nacho kikamwafect mpaka kamletea labda na matatizo mengine kando na ugonjwa ambao alikuwa nao?
Hiyo unyanyapaa tumeona kwamba ina affect someone's self esteem. Self esteem ni ile how you look at yourself, your value. Unaanza kujidharau kwamba you don't even, you're not worth it. Na sana sana hiyo ukikuwa na diminished sense of self-worth ikusaidii kusonga mbele.
Ukijiona ni thamani yako imeshuka, yani hauna umuhimu.
Thamani yako imeshuka chini. Mm-hmm. Sana sana isaidii. Mm-hmm. Kwa mfano ukiangalia kama wewe ni mwanafunzi. Kama wewe ni mwanafunzi wa shule. Mm-hmm. Ukikuwa na diminished sense of self-worth ina affect hata masomo yako. Kwa mfano ukiambiwa usimame kisha utetee a certain topic, huwezi kutetea. Kwa nini? Kwa sababu kuna diminished sense of self-worth.
How you mean?
Hiyo kutojiamini is not very good, it's not very good. Now kwa hivyo even ndivyo ina affect.
Kwa watu ambao wamekutana na trauma kama ulivyokuwa unatuelezea, ina muda ambao unatofautiana. Labda mimi nimekutana na jambo ambalo limesababisha nimekuwa na kiwewe kwa muda mrefu. Umepigia mfano wa ule mwanadada ambaye ulisema kwamba alikuwa na kumbukumbu za kubakwa na vitu kama hivyo. Huwa inachukua muda gani kwa memories ama kumbukumbu kama hizo kumtoka mtu, na unahitaji kufanya nini labda ndio kurahisisha mambo ukaweza kusawa ama kuondokana na ile hali ya trauma kwa haraka?
Alright, asante. Natumai kwamba umesema kitu cha maana sana ambacho nilikuwa nataka niiseme. Kwamba trauma ama hizi memories ama kiwewe zinaweza kuwa zinatoka as far as our childhood. See, we attribute most of our traumas to childhood experiences. Kwa mfano kama huyo msichana umesikia nikisema kwamba alipakwa akiwa young, ama akiwa young, na hiyo memory inamfanya anaangalia watu wengine wanaofanana na ule mtu mwenye alimpaka, wanamfananisha na all traumas ambazo tumesema kama ile hizi kiwewe zote ambazo mtu anapata kutokana na COVID-19, whether it is COVID-19 ama imesababisha hiyo trauma ama ni memories ambazo zimetoka kwa childhood. Jinsi ya kutibu sote it's through trauma debriefing.
Ambayo ni
trauma debriefing is more or less like counseling, lakini ni tofauti na counseling. Counseling is you use talk therapy. We also use talk therapy. And talk therapy tulikuwa tumesema ni ile hali ya kusema mambo yako,
unafunguka.
Lakini trauma debriefing we take you systematic. Na tulikuwa tunazingatia sana sana tukasema kwamba how long we treat you using trauma debriefing depends on how long your trauma imekuwa. Kwa mfano kama ni mtu alienda tu quarantine siku moja ama mbili, how to help him, we help him tunamsaidia kidogo, it's like a few sessions na tunamsaidia. Yule mtu ambaye ako na trauma ambayo imetoka kwa childhood kule utotoni, it take time before we help them to process, because simply the process ama the science ya kutipu trauma is like aligning the memories. We want to make them that your memories that you have are irrational. Kwa sababu hizi memories sinatufanya nini? Tunakuwa hypersensitive, hyperreactive, you're being too careless, careful. Kama ni mtu alikukosea ana ina affect your trust, you know, trust issues. Unajua kuna watu wengine wako na trust issues. Ukichunguza sana sana wao watu wako na trust issues. Ni kwa sababu walikosewa wakiwa young.
So kumwamini mtu ni vigumu kabisa.
Kumwamini mtu ni vigumu sana. In fact watu wengine wanajiita introverts. While introversy is an enduring personality, your personality inakuwa enduring through a long series of circumstances. Lakini watu wengi wanasema wao ni introverts, ingawa ukiangalia kwa undani wao si introverts, ni ile tu
tabia tu imekuja tu,
ni ile kwa sababu wako na sio tabia imekuja tu, ni trauma wafanya wakuwe na trust issues, right?
Nitakuwa sahihi nikisema kwamba hii inaweza kabadilisha mtu tabia yake kabisa kabisa, matukio ambayo alipitia yakamfanya tabia yake ikabadilika akawa mtu wa tofauti na mwanzo.
In fact niko na case client ambaye ninamuona sasa hivi, a client ambaye issue yake alikuwa akiwa young alikuwa na violence, witness violence, yani kwamba wazazi wake walikuwa wanapigana,
alikuwa anashuhudia
violence akiwa mian. Na hiyo trauma imemuaffect sahi kwa sababu yeye ni violent, Very violent.
Kutokana kushuhudia tu.
Anapiga pipi yake. Anapiga pipi yake vifaa. Akikasirika, anapiga pipi yake sana vizuri. So, ile kusaidia kwa therapy, tumekuwa tukiangalia sana sana hii kitu ilitoka wapi. Okay. Hiyo ndio ikatufikia tukaona kwamba ilitokea huko childhood. Kwamba alikuwa na witness violence ya wazazi wake. Unaona? Kwa hivyo trauma inatu affect kiasi hicho.
Okay.
Na jinsi ya tena kutibu, tumesema ni talk therapy. We use talk therapy, lakini tunafanya kitu inaitwa debriefing. It's called trauma debriefing, where we like you to tell us systematically. Unatuambia kabisa what happened. Kwa mfano mtu kama ni mtu ame witness mtu mwenye ako na COVID-19 ama au watoto, nataka niseme mfano tu ndio kila mtu aelewe. Kwa mfano watoto ambao waliona picha ya sile maiti zilikuwa zinatupwa
nchi zingine
huko Italy. Na watoto wengi waliona. Ikiwa watoto watapewa fursa ya kudebrief, debriefing sasa watoto watakuwa naambiwa, watapewa chance ya kusimulia what they saw. Yeah, it's called describing what they saw.
Waonge.
Let them describe what they saw and then let them tell you what they feel. Unaona? Waseme jenye waliona, waseme jenye walifikiria, what they felt. What they felt ni
yani walihisi namna gani?
Walihisi namna gani? Alafu wakafikiria nini tena. Yeah, kwa sababu hiyo itawasaidia kuprocess hizo memories, kwa sababu tumesoma kwamba trauma is memories. Unaona?
Kwa ufupi hivyo itakuwa imetusaidia kujua hizo picha zimeleta madhara gani kwa akili ya mtoto.
Yeah, madhara gani kwa akili ya mtoto? It's like you're trying to process these memories. Do you know trauma is simply unprocessed memories. Unaona? Watu wengi hawaelewi hivyo. Trauma is simply unprocessed memories, because if they are not processed, memories are in the brain, memories are ambazo hazijakuwa processed, sina you know, when you look at it scientifically, sina hazijakaa vizuri, so in the brain inakuwa ina affect the real normal memories.
Okay.
Unaona?
So kifupi ni kwamba uangazie ndio upatie akili nafasi ya kufanya kazi kikawaida.
You are aligning your memories to be okay, because memories that are not processed and they are bad.
So kwa mfano kwa watoto wakati umewapa fursa wakajieleza kile walichokiona, walivyohisi, alafu pia imeleta impact gani, wakafikiria nini?
Walifikiria nini?
Baada ya hapo unatumia mbinu gani sasa kuhakikisha kwamba una process kama ulivyosema mwenyewe?
By just doing that, they are processing them.
Tayari.
Yeah.
So yezi ikabaki kwao?
Yeah, yezi ikabaki kwao. In fact, hata caregivers, kwa sababu umeuliza pia au caregivers ambao wanadeal na watu wako na COVID-19, wengine ambao wako asymptomatic
no.
Whatever, ambao wamekucha kuchungwa huko kwa mikono yao, wanafaa kupata kipindi ya kusimulia
kile ambacho wameshuhudia.
Sio jamaa wamesimulia, jamaa wanafaa kusimulia their experiences. Unaona? Let them talk about their fears. Wanaogopa nini? Let them talk about how they fear death. Let them talk about death. Let them describe death.
Ndo how they live ndani yao.
Because hizo vitu sikikuwa processed, then inawasaidia. Kwa uchupla, kama kwa kifupi tu ni hivyo, tunatumia talk therapy ama trauma debriefing.
Nadhani kwamba utakuwa umeeleweka. Bwana Mika Langata, nataka tu neno lako la mwisho kwa ajili ya mtu ambaye amekusikiliza, alafu nadhani kwamba tutakuwa tunafikia mwisho moja wetu.
Alright. Cha muhimu ni kwamba trauma, watu wengi sana wana deny, kuna kataa.
Hawataki kuikubali.
I want just to say kwamba what you're feeling is real. Memories that happened and they are affecting you, they are real. Memories that are being constructed, ama memories ambazo zinatengenezwa kwa sababu ya corona, they are real and they are likely to affect you in the future.
Okay.
Yeah, so then the most important thing ambayo naweza tu kurecommend ama kusuggest ni kwamba pata nafasi ya kuongea na mtu. Talk about the experiences. Kwa wala watu ambao ni introverts, wala ambao wanapenda kuchiwekea mambo, write them in a book. Write these things down.
Okay.
Itakusaidia.
Kwa mtu ambaye amejikuta kwa hali kama hii, msaada unatokaje? Issue ya trauma sana sana kiwewe. umekuwa na ile tatizo ambayo umeishi nalo. Kuna njia ambayo labda mtu anaweza kafuata usaidizi sehemu yote ama ku namba ya kutafuta kupiga kwa labda kupata msaada.
Naam, hilo ni jambo ambalo psychologist ama counselors wanaweza kuyatatua. Counselors wako wengi, unaweza wapata kila mahali. Ila ukitaka free counseling ama ile ambayo unaweza kupata bila kulipishwa chochote, unaweza kupika nambari ambayo tumesema hapo awali, 1190 ama 1195. Hiyo utakuwa unapatana na mtaalamu ambaye atakusaidia.
Na pia anaweza akakuelekeza sehemu ya kwenda
kuelekeza yes mahali pa kupata usaidizi ikiwa chambo lako linahitaji psychiatrist ama inahitaji mtu mwingine tu, kwa sababu even social workers community health workers wanafanya kazi pamoja na psychologists na counselors na therapists na watakusaidia.
Okay. Naam. Asante sana kwa muda wako bwana Mika Langat.
Karibu.
Naam, ni sauti ya Mika Langat, mtaalamu wa kisaikolojia kutoka Kenya Institute of Professional Counseling. Mahojiano haya yamelitwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.